Yeah, what up people? You are in the party song. In the weekend, lazima tu party.
I'm purchase your tracks today.
Backlandia. What up? Pepe J. The boss. It's another one. Get down.
Beats by S.
Records. Woo.
Weekend imefika, na matunda za skika. Kila mtu burudika, doa maji amalika. Tumefika kwa klabu, tuje kuja na adabu. Hapa ndani maajabu, tunajipanga bila tabu. Hapa ndani ni ofisi, soma vajoenda misi. Hizo mwili ziko busy, utadhani wamechizi. Hapa sisi tumebisha, nachotaka waitisha. Na mabonzo anatisha, nimeshika hizo shisha. Tumekuja kupati, tumekuja na mashori. Tumekuja kupati, tumekuja mishoni. Tumekuja kupati, tumekuja na mashori.
Tumekuja kupati,
tumekuja mishoni.
It's time for the party, kila mtu dance, everybody get nutty. Na madada kwa skati, kwa dance floor wakatika katikati. Tumekuja na umati, mababi wote na wanati.
Hii
party imeweza, tumechafua meza. Hiyo volume ongeza, una peso etembeza. Tumeket so high na mademo kwa fly na maboyu wako
shy.
Siboro uhai ni mwaka sijidai hata kama sinandai.
Chukipe
sinapamu sibe bidit announce the best in the house. Everybody on the ground, just dance to the sound. Waitisha na the round, shide zetu tusahau. Waitisha upe, we, leo lazima tule. We, kazi meshika zikwe, le, huu ya mejaza be, we.
Tumekuja kupati, tumekuja na mashori. Tumekuja kupati, tumekuja mishoni. Tumekuja kupati, tumekuja na mashori.
Purchase your tracks today.
Tumekuja kupati, tumekuja mishoni.
Guy take it slow, niki mwagi hizi do. I see why need low, I can give you some more. Just have some fun, then shake if you can. Go round and turn, it's a calories burn.
Just dance to the beat, it's a music hit, we could get a beat. And move to the left like you do, cause that you know it's the best. Tumekuja kumbaya, tumeleta fire, nari ko higher.
Purchase your
so wet, so chance, but only once in chance ya kudance. In chance ya kudance.